kera mu bugingo najya nibesha kenshi ngo ndugu umwami Yesu ariko mbuzi imbuto nagera mu bantu b'Imana nk'abo mu Kristo nagera mu banyabyaha nk'abarusha ububi no nubu
nahindutse
nabaye
icyaremwe gishyashya
nimuze mwese byaremwe byose dukwize inkuru z'umwami Yesu nituzana abantu benshi cyane tuzahabwa impano n'Uwiteka.